ZWAP.com.
Yeah, yeah, yeah. Year 2000 forever.
Levels.
One.
Reverb. On it.
Cash.
One.
Yeah.
Hola. Yo. Welcome to my class, iwe rapa nkala pansi. Lelo ni mipunzisa palestau na mabazi. I don't care who you are, this is rap. Understood, nilipatop, mushashila chimwela pama stuzi. Si juju ya impepero, soma hita konka nanga junju. La indawe mpaya, same fiat na wambundu. La ima kick game strong, gamula ni sunzu. Na ificha mitu yu dain, baula degree mumadia. Nizina watia, siwa kali na imwala nizina watia. Nisha ina kuma flow kuchila veranda yanu. Ninaka distinction ili nadia one. Ninadia one. Ni mava usi for rap sana. Ni nadia one. Ipi for rap sana. Ni nadia one. Lyrical high, so easy to rhyme. My flow dope, ni Nikolai. So ni Mikolai, ni drama. I just sing nyimbo guys, chita ni combine. Ni Nadia one, see me for lines. Stop singing for lies. Pure full of what I mean, bro. You can't slaughter me. No, ukali wea manvela wa indo chosa lino. Mukazi chosa nyimbo, wasasfuza intro. So wafa kudela koma ni kalukundia pistio. Niona chema Corolla, palibema challenger. Daily kupia walika imbe na kalenda. Uzonda mula nshindiwe wama one. Ni mava uza for rapa. Ni Nadia one. Ni Nadia one. Ni mava uza for rapa. Ni Nadia one. Ipi for rapa. Ni Nadia one.
Let's go. Yeah, nivela ngati nimbayu mupati tu. Without me, nivela ngave game ukanti do. Ndaba vorapa ni Nadia one. Na magero ni Madia Fuse sister wako vyasi ni Nadia kwangu. Jine Johnson na iwe ndiwe chema banzi. Ubwela na mikwapo kundeo ya maganzi. Kudala benzo hating akansi. Maje monga magolo babo banafa they are all fans. Nangala guru mutu wakula. Mukantri ya kwacha koma ni using a pula. Niba tesa hawa ni makula. Nina pieza bana chetko ni pula. Neze na list ya bantu that I look up to. But once ni nabasula pena panga cup to. Figured I could do this on my own. Nilimonga bao bia mu popcorn machine. I'm always on. Fwa. Neze mu class yanga neka. That's why bakamba.
Ninatia one.
Inelebo ni Nike. So denze pochonge sane.
Ninatia one.
Wangala bwanji na mimba lewe. Elo ni shirao njine.
Ninatia one.
Ha ha. Voir.
Reverb on it.
ZWAP.com.